najimsafi.com.
Utoshi dona pambane hini vimbishe pochi nimevichoka vitochi nataka tambo na mimi nijiposti nikamate minoti nimtunze mama na mimi nilipe kodi sicheki na kima mimi tafuta hela nishakuwa Siwanzi kingini nawaza maproso Maproso nawaza maproso Nisitaki kingini nataka maproso Maproso nataka maproso Na kama
Ewe kama siyo hela Awezi
Cheki na wowote Sitaki makosi Mana juzi kuna mchawi Amekuja geto na ungwa kingamuzi Yani sicheki na wowote Nikitafuta mchuzi Bola niende na muda Nikienda na watu watani confuse Mana kutafuta pesa nangu kazi Maisha yetu ya uswazi Kutukala chukuchuku mimbazi Afukenda kwa mganga kufunja nazi Doma na mimuze nyota siwazi Ata lijeli shangazi Afulise menjo ni kupe kazi Ya kuzigu wacho kubeba ma Kama shortcut leta So ujanja kutese Ata unite mario Unanchekesha Acheni nitafte paper juu ya paper Maisha yenye mafupi Sijui kantaze eka Oya
Ewe kama siyo hela Awezi
Straight to Mumbai. Oh oh. Tawabo, Nigonama,
Mabibo.